sidata na njonjo za mapenzi. Vicheko bandia usuni kudeka kumbe anapitendi. Maufundi toka Tanga na Zenji, vionjo mitego unasea shike pochi umwage chienji. Anakuchanganya kiunoni shanga, marashika mauko peponi. Mtoto sauti kinanda, ya kumtoa chatu pangoni. Ukisha tafuna karanga, utaki ataende sokoni. Anakuchuna mafaranga, unabaki na vumbi mfukoni. Kiwa na peso tasifiwa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video Snapchat. Kumehana mana adimangi, anamuta sweetheart. Kisa na kesha jimu, kutafuta six pack. Unaibiwa, 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 unaibiwa. Kuna kina Rozi Disosa, wale wapenda Verosa. Ukipita na shati na moka, lazima watashoboka. Wakiomba lift, okopa. Migu dashboard ivishoka. Mchunguze cheni, koroka. Nywele na pochi kakopa, eh. Usije kuyavamia, yasije yakakutesa. Hawachelewagi kukimbia. Kuna wenzako wanalia, walizani mapenzi pesa. Kwenye suruali vibamia. Ukimuonga ferali, hatoko na rijali. Wakati chumbani webeki, ukifunga moja kichali. Atakamatwa na mangangari, vijana machachali. Hawachangu isemu ya vita, uvunguni na juu ya dali. Ukiwa na peso tasifiwa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video Snapchat. Kumehana mana adimangi, anamuta sweetheart. Kisa na kesha jimu, kutafuta six pack. Unaibiwa, 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 unaibiwa. Unadhani ni wa peke yako, kumbe wengine wameshaweka kambi. Kakupendea macho, wapo wengine kawapendea rangi. Ni gari la dampo, chaguitaka dereva mpeganji. Wakubadili sampo, akila miogo karoti ya sipandi. Unaibiwa, unaibiwa,